I'll tell you something. You know, you said kwamba vijana warudishwe kazi ili wasikose insecurity. Hapa Garissa hatuna ukosefu wa kazi. Na mnakuja huku mkasema kwamba lazima vijana warudishwe kwa pelo. Hakuna pelo hapa. Hii maneno hata mkinichukia namna gani? It's just the reality. Lakini eti kwamba hawana kazi, which they don't want to do. Ati watafanya insecurity, hiyo maneno hakuna. Bwana County Commissioner, wacha tuambiane ukweli. Insecurity cannot be caused by people who don't want to work and they want to cause havoc in the county. Hatutakubali hiyo. Lakini mambo ya kusema kwamba itatuna kazi tunakula miraa na drugs, atakuwa insecurity. Mimi hiyo maneno sitakubali.